Sondelani kuNkulunkulu wenu namukelekile wozani sondelani
sondelani kuNkulunkulu wenu
namukelekile
Ozani
Sondelani kuyo baba Sondelani kuyinkosi Namukelekile no Ozani Sondelani enkosini Yebo Namukelekile nonke Ozani Akapheki bala lamuntu Jesu Akapheki izolo lomuntu Jesu Usithanda sinjalo Ozani Akasibalela macala Akasibalela uba Akasibalela uThixo Ozani kuye Sondelani yebo Uyanibiza ubaba wethu Yebo Namukelekile Akekho umuntu Akekho umuntu ongalenzi icala Suwa kuye ngoba manje ophila kuye Akuthembisile kuyenzeka kunjalo Uyizolo nguye namuhla nguye naphakathi uThixo UnguNkulunkulu hamba uNkulunkulu nguye lo Jesu Nguye lo Jesu Nguye lo Jesu
Yeah.
Nguye yetwa.